It's the kids in episode 2.
It's the kids, baby.
Yeah, pop. Represent Red Peace, since the man's a kuchana. Yeah. Red's class, I can't be on as a kufanya. Yeah. Just fuck your daydreams and focus on night ones. Yeah. Nana chitaji ni pesa with random anaras. Yeah. So na move fast like AK 47 ni saba. Fanya yote ilo soku pray. Mombe yeye, Mungu baba. And a motherfucking paper chesa mana. Mambo mbaya, usona kama stimu zote zime vurugika. Kama kichu kina baba kama saba. Flow safi sana na zime shabarikiwa. Yeah. Usforce beef mana tumisha changa nyikiwa. Yeah. Kivroo safi kama unyama po unyama ni pia. Yeah. Yani kama gari hapa limisha changa nye gear. Whoa. Yeah, we killing them, kill a beat, ayy. Ili mambo, ayy, yote ya we bie. Tangu side dili, SMG, hakuna tena fleet. Tusha panda bay. Domana squeeze, nime pata kill. Simu isyo na deal, wanga simple gay. Natuna nga, yeah, we keep it flash. Yabo ato toke, osta bay. Masaki.
Yeah. Maswala ya
Kuni kompe staki.
Stucky.
Habari senu za umbe staki.
Stucky.
Madem senu waku share staki.
Stucky.
Yes, star staki.
Stucky.
Mini star staki.
Stucky.
Yes, star
Neza kusema nimepotea steam. Zapa kila saa nikipokea sim. Social media wana compare team. Wana compare sim. Hela banki ya dim. Walisema muda haujafika so awaited. Paka niwe Grammy nominated. Wana wama deni usinilete. Hatuna deni weni lipe ni sepe. So vuta shuka nshasa nuka. Kisha nuka mdala sini. Wameshtuka wana pepe suka. Wane jua mizuka, you know what I mean. Ni super duper so kila chupa. Na chafua maduka kama day routine. Utani kuta kwenye bulletin. Girl, you never put a bullet in. So what now, mini black Jesus. Nabadilisha wana wana kwa believers. Hatuwezi kwa cha mziki, this baby need us. Kitacha utusha kwa my leaders. So
yeah, maswala ya
Kuni
kompe staki.
Stucky.
Habari senu za umbe staki.
Stucky.
Madem senu waku share staki.
Stucky.
Yes, star staki.
Stucky.
Mini star staki.
Stucky.
Yes, star.
My name Kun Gambino. All my niggas call me Cannabino. Most of girls from different places. You imans, ese one of folk. Kino one need to be no. The realest kid from the black dog. You know what it is. I'm a hustler homie. Kwetu gali gundi. See I'm toto mama. Kwenu wali ndiz. I'm chasing money. I'm gang dope. My own paper wanna pay bro. Tuko tofa uti tena sana mana. Wanna uza sura mina uza flow. We don't play games. We don't play. Taku bang bang. Taku same game. Where's the game? Kaya tupe mbeni kama hauli. Where's it comes a gang. Wana kubeba lafu haubebe kinkoje wapu shusho kajibebe. Unacho kweza ni usharo baro na usharo haro baby.
Cannabino.
Yeah,
maswala ya
Kuni
kompe staki.
Stucky.
Habari senu za umbe staki.
Stucky.
Madem senu waku share staki.
Stucky.
Yes, star staki.
Stucky.
Mini star staki.
Stucky.
Yes, star staki.
Stucky.